yacu hari ibyo twabanje kuvuga turi buze kwibandaho. Reka mbere ku nkuru ya Jeannette Kagame, aho yagiye gukubita abantu bakora kuri station ya SP iri hagati ya Musha na Remera Giporoso. Uko byagenze rero, Jeannette Kagame yabonye amakuru ya raporo yasohotse yerekana ko abakozi bo kuri iyo station bahombeje litiro zigera kuri 700. Munyumve neza, 700, ntabwo ari igihumbi, si ibihumbi bingahe, nuko ngo ni ibijerekani bingahe, ni ibijerekani bigera nko kuri 20, 20 cyangwa se 25. Ntiyashoboye kumva icyo gihombo ngo akihanganire, yatse imodoka n'abasirikari bari bamuherekeje. Agezeyo nibwo abantu bari bavuzwe muri iyo raporo ko bahombeje ayo maritiro, ntiyabanje gukora iperereza, arabahamagara na kwe ngo yinjiye muri iyo mu biro yabo, arabahamagara parika imodoka aho ngaho kuri station, atangira kubashinga intoke mu maso, abwiye ati mwa bigoryi mwe, mwanjije mwe, muzi iba byarakozwe kugira ngo igikorwa nk'iki ngiki kigerweho, muzi ibisabwa kugira ngo umuntu yubake station nk'iyi. Arakubita abacira mu maso, arangije asubira mu rugwiro. Asubiyeyo ntibyarangiriye aho ngaho, abagabo bari bavuze bati yenda birarangiye, ibihano byacu turabibonye, niba hari n'ikindi yenda ubwo tuzajya mu butabera, tuzajye kubazwa ibijyanye n'aya maritiro magera kuri 700. Siko byagenze, kugeza uyu munsi abo bagabo uko ari babiri mukanyiraza kubarebera mazina ntabwo baraboneka. Munyihanganire gatoya, ni amakuru yavuye ahantu hizewe, ubwo murabyumva nyine, ntabwo ari nk'uko twavuga aho twakuye iyi nkuru, ariko abagabo ubu ntibazi, ntarengero ryabo rizwi. Imiyoborere y'igihugu cyacu iteye niba navuyeho na kamama cyangwa se niba ari akangaratete, ni ibibazo bikomeye. Kubona umudamu w'umukuru w'igihugu akora ibintu nka biriya, abikorera abakozi bari ku muhanda, station akenshi ziba ziri ku mihanda, aho abantu bose bahisi n'abagenzi banyura, mwibaza ko ibikorerwa ahantu hatagira n'imihanda bingana bite? Ikintu nababwira cyo ni uko iyo station bavuga ko ari ya imwe zihagarariye n'uko Gatera na FPR, murabizi ko budashobora kubatandukanya. Kubona umudamu w'umukuru w'igihugu First Lady ahaguruka akajya kuri station kwibariza litiro 100, ndetse bambwiraga bo bavuga ko ari nka litiro 20, 30, ariko twaje gukora iperereza dusanga ari agera kuri litiro 700, ijerekani birenga 20. Navuze ni yenda hari niyanzara tuvugana, ubukene buvuze ubuhuha mu Rwanda butangiye kugera no mu mifuka y'abafite amafaranga, ariko undi arambwira ati oya, ni ukwerekana ngo ni show ya power, ni ugushaka kwerekana ubutegetsi bwabo aho bugarukira. Ariko nabyo bikakwereka uburere bw'uwo mubyeyi w'umunyarwanda, niba na simbizi, umuntu uza ahaguruka akajya kubita abagabo batunze ingo zabo baje gushaka akazi. Uyu mudamu n'umwe wavuze ko yabaye impunzi, nabyo bikwereka uburere bwe aho bugarukira. Nabyo ni ikindi kimenyetso kikwereka ko nta nubwo n'ubutabera bwe atabwizeye, azi neza ko bafite abacamanza ashobora kubwira ati mugende muhe imyaka 100, nk'uko babikoze ku bantu benshi cyane, nk'uko babikoze kuri Mutabazi Joel, nk'uko babikoze kuri ba Kasiye, babikoze kuri ba Kizito Mihigo, bakabikora kuri ba Colonel Rugigana Ngabo, bakabikora kuri nabari bagiye kubikoraho ba Tom Byabagamba ndetse na General Rusagara. Kufite izo manza n'izo nkiko zawe ushobora kubwira uti mukora ibi, bakabikora, ni iki gituma ugomba kugenda ukajya kwikubitira abantu iki? Tutabajyana hariya bakajya kubabaza ibyo babaza, mukabahimbira ibyaha, yinduka bashyiraho igihumbi cya litiro z'amavuta cyangwa se bitanu bingahe yinduka gurisha n'ibibanza bya ujya kwiyandarika gutyo mu ruhe rwego ubutabera bwe ntabwo nawe ubwa bwizera none ikintu cyanshekeje ironic ikintu gitangaje ni uburyo ejo bundi bamuhaye igikombe ubwo bari muri Nigeria Gasana Rurayi Gasana Imana zikunze kwita Rurayi umukuru wa polisi y'u Rwanda yafashe igikombe mu izina rya Jeannette Kagame iki gikombe mu zicyo cyakigamije ngo nuko Kagame nako Jeannette nako ni Kagame bose ngo yarwanyije ibyo bise mu magambo y'icyongereza gender based violence yarwanyije ihohoterwa rikorerwa igitsina gore polisi igenda ubundi ntibatumiye Jeannette polisi iragenda itumiwe abandi nta kindi gihugu bahaye umukuru umu Jeannette cyangwa se umufatireri n'u Rwanda rwonyine kubera ko nyine uribaza abantu benshi baranambwiye bati beshoko ko Gasana yavuze ati igikombe n'igifata kirankoraho atahubwo reka tuvuge ko tugihaye Jeannette Kagame kuko ngo oda mu Gasinzigwa ukuriye bari n'abategarugori ngo yaravuze ati Madame Jeannette Kagame aho yicaye yigize nyine nk'intama ngo surprise ati baguhaye igikombe muri Nigeria cyo kuhorwa nyihohotera cyangwa se ngo ihohoterwa rikorerwa igitsina gore iki gikombe ya Gasana mukuru wa polisi nawe murabyumva ababirwanya se ni Jeannette cyangwa ni polisi kuki iki gikombe kitafashwe na Gasana nabo batubwira ko ngo ari ingo babwiye ko ari surprise ubwo babasonye byari muri New Vision mu na Community Times bavuga uko na Jeannette yabe ngo byamutunguye ariko jewe sinshaka no kuba kuri iki gikombe ubwacyo igikombe yarakibonye ubuwani wa cyari cya Gasana akavuga ati muvaneho mushyireho Jeannette Kagame cyangwa se babwiye ati cyanditse ko ari cy'u Rwanda ariko mu gihe Jeannette bavuga ko ari tekinike Gasana yakoze kuko yavuga ati bitambarwaho bakaba ko hari n'undi muntu ushobora kubona igikombe utari Kagame none uko byari bijyanye n'urwego rw'abade n'abategarugori bavuga ati reka tugihe umudamu wa perezida wa repubulika nawe arangije afata ijambo ati sinzaruhuka ntabwo nzigera nduhuka umwari n'umutegarugori mu Rwanda agikandamizwa aruhuka yakoze iki noneho se iyi mpamvu nabihuje niriya iyo yagiye kubita abagabo mumubare mumbwire niba abo bagabo aribo batahiwe gukubitwa muribaza ko abagore byifashe bite ugiye kumbwira ko uwo muntu niba abagabo bakubitwa ku manywa y'ihangu bakubitwa ku muhanda ugiye kumbwira ko mu bagore byacitse twumvikane uburinganire mu Rwanda tuzi icyo bisobanuye ntabwo turagera kuri rwa rwego rwa Amerika Jeannette yahabwa igikombe cyo kuvuga ngo yazanye uburinganire cyangwa se ngo yakijije ikandamizwa ry'igitsina gore ariho akandamiza abagabo uwo muco yerekana ni muco ki na hanyuma ngo arahagurutse ngo aje DC ku itariki 19 ngo kuza kuvuga kuri diaspora ngo yeko y'abagore iyo mwumve ko niyo ni yindi cano n'undi muyoboro bagiye gutangira gushakiramo influence na power na popularity nimugira ngo hari izindi muhe